fuck with me, direct, don't go through the corner.
I ain't gon' stop. Frankly, such a cipher tamkinian follow. Ni kwache mziki labda meli ziki ya moro. Ka polo kwenye wengi pana kasoro. Ata doro na kwa bize nikika solo. Nalala kima chale kama kiko jozi mbieni. Mwenye uongo kwenye ngozi sawa uongozi mpeni. Na wapa hai na wasalimia. Wakijua tu niko hai na waribia. Napindua pumzi ko dry na vwakamia. Nshazindua utunzi sa niko right kuwatambia. Kufananishwa no misiko no more. Mkipiga mdomo misipo no more. Cause I do it but you like talking. It was built this way, this shit's not broken. System hiyo inayo uwa talanta. Since to be a rap star unguwa juwa tabata. Au sister huo muwa kamata. Get some things up plus hivyo utakuwa na shaka. Nitoke vipi na ndo kwanza unaingia. Ustage arama so pesa tu ni vingi unalipia. Uongo no ukweli sogea. Hapo sio uongo njo utamu kolea. Wanakusifu unajua fa wakupi michongo. Ikija siku metusua ndo mamluki vinyo. Bunduki za mgongo, ngeshuti kwa fumu hata ubongo. Na yakisha ni wafunike na ilibuti kwa udongo. Kaza tako, kaza macho, kaza msuli. Hauna tachako, unajijaza tu kiburi. Bila pesa hamna te kufata ila kiburi. Bila money, hakuna amani, ongeana mi vizuri. Hamna kuachia cheko msibani. Hatujapitia mateso mlidhani. Naipigania kesho nikiangalia. Ghetto ikinipatia echo ya Unami.